Soma on this.
You're my labor champion. You're the reason I'm in this world. How could you go aga abortion? You can take the risk in a leo niko hapa. Kitu cha kutosha kufidia upendo unaonionyesha. Hayuko mwingine wa kukubali ateseke mimi nibaki salama. Hakuna wa kukureplace my mama. Hujawahi choka na hujanikatia tamaa. Upendo wako hauna kipimo.
Chagua uwe ulivyo, bila wewe sote tusingekuwepo.